Mimi ndo kijana nayetegemewa, napambana niwe juu, wanga napambana nami kunishusha chini. Najamini kama nini, labda kama Mungu yupo tanishusha chini, ila kama Mungu yupo wezi kuni win. Nimezaliwa kuwa bestie, festi ndo mana spam za mzee hazikuwa westie. Uwezi kunitisha na machesti maweiti, ukizingua mwili mdogo nitakufanya keki. Goddamn, nilikotoka Mungu ndo anajua, na nilisha vipi kati Mungu kaamua. Mama komba dua, mwanangu uko nako kwenda sijo kayatibua. Sasa umeshakuwa choma takataka ambazo zitakusumbua, makini na mademu ambao watumii vocha za kukwangua.
Wanaobana
kwangu mia don't mind, waweza kukufanya kawa undermine.
Wanaobana kwangu wana maana. My time to shine.
Vinavyonipa steam, nyosha mkono juu kama upendi vitu vitamu. Ikiwa kweli we mnafiki tena mtia sum. That's why AM, PM, you think my dream, you think my roots, you think my stream. Sitaki shobokewa na machakalam, watu sio watu kama masanam. Ah, iko wazi, ukifanikiwa watu naocheka nao kwenye mio wanaweka off. Bada kulijua hilo na minazi saka pesa, huku masikio nikifunga yawe off. Ukiwa mwano na ushamba na kukut off, na michongo kipindisha na ikamask off. Mpamana kwenye msitu siogopi simba, mamba, tembo, niite mnyama wolf.
Wanaobana
kwangu mia don't mind, waweza kukufanyo kawa undermine.
Wanaobana kwangu wana maana. My time to shine.